What a painful feeling to see a poor kid dying in the street.
It's a feed, man.
Just to come to the limit and continue persevering with this. Kula lanja,
watoto mayatima.
Kuku panja,
watoto mayatima.
Hawana tamavari,
watoto mayatima.
Wala tawazari,
watoto mayatima.
Chochote nachosema popote napokwenda, never lose hope. In anything wherever, me and you forever. Never lose hope. Chochote nachosema popote napokwenda, never lose hope. In anything wherever, me and you forever. Never lose hope.
Acha kulia toto, Maulana Mungu wangu juu ashakuona. Acha huzuni baby, Maulana Mungu wangu juu atakuponya. Acha kulia toto, Maulana Mungu wangu juu ashakuona. Acha huzuni baby, Maulana Mungu wangu juu atakuponya.
Together as one, make a one nation. Let's come together for a combination. Get on your knees, have a meditation. Cause umoja ni nguvu, save generation. Mungu Baba atawalinda watoto mayatima, msikate tamaa. Mungu Baba atawaponya watoto mayatima, msikate tamaa. Chochote nachosema popote napokwenda, never lose hope. In anything wherever, me and you forever. Never lose hope. Chochote nachosema popote napokwenda, never lose hope. In anything wherever, me and you forever. Never lose hope.
Mina jua, mnateteka kupigwa na kurushwa wa mtaani. Anasema, anajua shida zenu zote hadi ndani. Muamini, atakupa chochote unachotaka duniani. Msikate tama, msikate tama, msikate tama.
Look on heaven, I think very better like a garden of Eden. You dem wake up and look on heaven, I think very better like a garden of Eden. Mungu Baba atawalinda watoto mayatima, msikate tamaa. Mungu Baba atawaponya watoto mayatima, msikate tamaa. Kulala njaa,
watoto mayatima.
Kukufa njaa,
watoto mayatima.
Hawana hata mavazi,
watoto mayatima.
Wala hata wazazi,
watoto mayatima.
Kulala njaa,
watoto mayatima.
Kukupanja,
watoto mayatima.
Hawana hata mavazi,
watoto mayatima.
Wala hata wazazi,
watoto mayatima.
Chochote nachosema popote napokwenda, never lose hope. In anything wherever, me and you forever. Never lose hope. Chochote nachosema popote napokwenda, never lose hope. In anything wherever, me and you forever. Never lose hope.